by your favorite DJ, Johnny D. Asambe, boy.
Yashuba Fitz, Yashuba Fitz, it's your boy, Skitos Chichu from Favorite Crew NFP. Nimamele uJohnny D wenza umhlolo, uyenza ukuthi kushise CM, uyenza ushiswele ngewinds. Ngitibheka bafethu lana mesifuna ukuthi happy birthday lebuha. Sidukhula, yashumana, uzolisikhulu. Yashuba Fitz, it's your boy, Skitos Chichu from Favorite Crew NFP. Nimamele uJohnny D wenza umhlolo, uyenza ukuthi kushise CM, ushiswele ngewinds. Ngitibheka bafethu lana mesifuna ukuthi happy birthday lebuha. Sidukhule, yashumana, uzolisikhulu.
I'm a what you can't do. Easy, 'cause I'm selling the pop. What? Think about what you can't say. I'm a what you can't do. Easy, 'cause I'm selling the pop. What? I'm a mama boy. This is your kind of. That's a bad guy, yo.
by your favorite DJ, Johnny D. Asante, boy. by your favorite DJ, Johnny D. Asante, boy.
Yashuba fitu, it's your boy Skizo Chicho from your favorite crew NFP. Nimamele Ujoni D wenza umhlolo, wenza ukuthi kushisa i-air, wenza ushiselwe nge-wind. Ngitibheka bafethu lana misifuna ukuthi happy birthday lihuhaba. Sidukhule, yashumana, uzwa lesko.
vuga,
vuga,
hey,
vuga,
au vuga.
Your favorite DJ, Johnny D, a sample boy. By your favorite DJ, Johnny D, a sample boy.
Yashuba fit, it's your boy Skizo Chichu from your favorite crew NFP. Nimamele uJohnny D, uJohnny D wenza umhlolo, wenza ukuthi kushisiwe, ukwenza ushiswele ngewinds. Ngitibheka bafethu lana mesifuna ukuthi happy birthday lewuha. Situkhulu, yashuma, uzwa lesikhulu. Sugar Fit, it's your boy, Skizzo Chichi from your favorite crew, ASP. Nimamele uJohnny D, wenza umhlobo, wenza ukuthi kushise i-air, kuyenza ushise ne-weed. Ngidibheka bafethu, udlala nesifuno ukuthi ikubhedele ukuba, sithukhule, yashumana, uzwa ngesikhulu.
By your favorite DJ, a sample boy.
Sugar Fit, it's your boy Skizzo Chichi from your favorite crew NFP. Nimamele uJohnny D, wenza umhlolo, wenza ukuthi kushise i-M, wenza ushise ne-weeds. Ngidibheka bafethu, udlala nesifuno ukuthi ikubhedele ukufa. Sugar Fit, it's your boy, Skizzo Chichi from your favorite crew NFP. Nimamele uJohnny D, wenza umhlolo, wenza ukuthi kushise i-M, wenza ushise ne-weed. Ngidibheka bafethu, udlala nesifuno ukuthi ikubhedele ukufa. Sithukhule, yashumana, uzwa ngesikhulu.